Mr. Brown, you want to make something sick.
Chamba mbuya, aninga teme unindo chwa karo kwa mbuya.